calling niggas out like that, you must think you're the emperor, huh? Now, oh, what's the name? Tunakuwa kwenye beat yako, nigga. What's up? Yeah. Ukililia wembe unapewa, utoja kaki zembe, elewa. Punguza wenge ngekewa, ukileta mapepe unakuja kupepewa. Ulitaka kolabo TZ ukapewa, na wana hip hop baka Christian Bella. Nini unataka au bado hujajipata, mbona unatapatapa mwana mbona unambwela. Kama hunaga vitu za kuongea, mdomo wako ufunge. Mziki wa bongo mbali umetembea, Kenya hamtupati hata punje. Hip hop ya bongo umetoa waheshimiwa mawaziri wa bunge. Tuzo za ndani na nje, heshima usitupunje. Watuliza where am I from, wananita Machiavelli where I come from. Meza kila beat right python, nadhani utanificha kirahisi kama black bombs. Una this bongo, what the fuck Jones, you gonna make a nigga pull up on you with a strap on, one in your head, put one in your back. Ila hini TZ, so I gotta put my rap on. Hey, bonk your body, bonk your boy. Ila web one pesi kama onyoya, hata ukifosi bongo play with show. Mara kola bona kondi boy, oh yeah. Mickey boko boko story, ropo ropo hutu boy, kwenye beat yako boy, check it never could destroy. When I smoke you get it umechokoza, kali mzewa vita vikali ni nakuzika. Kali si tumetoka mbali hatuja choka, bali hatuja toka na hatuja ridhika. Kali una hekima japo mtu mzima, bomdogo na kuzima kama moto wa kiba. Tari hapa lazima utaweka heshima, hatucheki na kima mana hatutofika mbali. Nimeleta shit storm, grab a coat, bele giza grab a torch. OG gani hautoi child support, baka mzazi mwenzako aku drop a coat. We don't play no games, round here utomba po. Hadi watu wako za omee kama ili show dofanyaga sand po. Umetuchukulia poa, sa tunakutia doa, pisi yako tutangoa, tukuharibia ndoa. Wanya mwezi tulipoa, huku mbezi unazogoa, lekishanzi ila wezi kwenye reli kututoa. Kwetu husumbui, wala dafu hulifui, utajua haujui, tunajua tunajua. Japo tupo low key, hatukuwa gopi, unajitaji OG na ulisha jichugua. Ulitoa tints, nigga, ulithena tumesha sahau. Tuna taratibu, nigga, jaribu kupunguza madharau. Hawezi kuwa king, nigga, tupo so work right now. I'm just doing my thing, nigga, I put it in the work right now. I was never gon' say shit, but my nigga Toz B called me this morning. He was like, hey GSC, Kali talking shit, make him bleed, nigga, since this moment. I was like, oh for real? Then chill, nigga, chill, chill, nigga, man, I'm moaning. Na mtamani tuka za money, so that you find nigga Marekani. Daudi na gali yati, akila nigga kwa manati. Kipa wake leo hadati, usuluza ngapi ngapi. Kudi spongo hamefaki, tumumbaka mtukati, wala tavarangati. Ametaka wataki, tukijua kwa wapi, tuna ataki. Na maniga wa andaki, the